Yes, sir, my. Young Omega alongside Jumbo Squad. Want to represent Jumbo Squad Kev at Noisemaker.
Mara ya kwanza kukaona Jumbo Squad Cafe, kakipiga chai. Mara ya kwanza kukaona Jumbo Squad Cafe, kakipiga chai. Kato kufani nikazuri alafu simpwa se, akakatai hai. Kato kufani nikazuri alafu simpwa se, akakatai hai.
Mara ya kwanza kuja kefka bebe, mwendo kama kana nyata nikataka nkabebe. Wambuzu zede nyati nikazani kababe, nikankaka karibisha kwanza kale kashibe. Ah, ni mtoto fani mzuri ya se, kamua aje kefa tutembele. Aka agiza chips kuyu maze, na mishkaki kama saba akaongeza mibe. Yo, baby gali akataka matunda, hapa kila kinga flengwa menu mpaka mlenda. Madiko ya kitish mbona utasarenda, tena ukikonja juice mbona utaipenda.
Mara ya kwanza kukaona Jumbo Squad Cafe, kakipiga chai. Mara ya kwanza kukaona Jumbo Squad Cafe, kakipiga chai. Katoto flani ni kazuri alafu simpwa se, akakatai hai. Katoto flani ni kazuri alafu simpwa se, akakatai hai.
Mara ya kwanza kukaona Jumbo Squad Cafe, kali kuwa kamepiga crazy jeans I say. Kali kuja piga chai na vikeki monje, kaka nikuta ya ngomega mindo chief kuke. Nikakambia sister mambo, karibu bufe. Kusogelea kaka meza mate, nikakambia karibu chai na kokoa cafe. Kitafunwa machapat na mabagi wise, masambusa masoseji na kalma wise. Girl, karibu sana Jumbo Squad Cafe. Akanambia nimefry piga story na we, kwanza leo mini member wa hii cafe. Sendi tena piga diko semu nyingine, kwanza lunch jina Jumbo Squad Cafe. Sendi tena piga diko semu nyingine, kwanza lunch jina Jumbo Squad Cafe.
Mara ya kwanza kukaona Jumbo Squad Cafe, kakipiga chai. Mara ya kwanza kukaona Jumbo Squad Cafe, kakipiga chai. Katoto flani ni kazuri alafu simpwa se, akakatai hai. Katoto flani ni kazuri alafu simpwa se, akakatai hai.
Kring, kring, mara simu inaita, napokea na kutana na sauti ya senyorita. Eti, msoso jana lidata, alipiga diko tamu yani mpaka kajingata. Tunajikuta tunacheka mara simu inakatika, kumbe kalishwa na vocha na piga tena naita. Akasema kamependa kafe, kesho katakuja tena kupiga chips ese. Na kweli siku wazigandi kama maziwa ya mtindi, leo kamekuja special na rafiki zake Shazi. Mtu Shazi aina dazi na jamba tunaga noma ata ukituma mandazi.
Mara ya kwanza kukaona Jumbo Squad Cafe, kakipiga chai. Mara ya kwanza kukaona Jumbo Squad Cafe, kakipiga chai. Katoto flani ni kazuri alafu simpwa se, akakatai hai. Katoto flani ni kazuri alafu simpwa se, akakatai hai.
Mara ya kwanza mina mwona, mina mwona fast ya Jumbo Squad Cafe. Mara ya kwanza mina mwona fast ya Jumbo Squad Cafe. Fast ya Jumbo Squad Cafe.